ngalutho awuhlangani yenze ngiyakucela ngosi yami uvenela ma imithandazo yenze ngiyakucela ngosi yami uvenela ma imithandazo wangizamile ndazama kodwa lutho awuhlangani
Yeah, I miss you. Oh, my, what's your mind?